waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Subaxii Arbacada ee toddobaadkii lasoo dhaafay, aqalka sanadka Australia ayaa waxaa ka dilaacay caro iyo aflagaado markii senatarad Pauline Hanson oo ah hogaamiyaha xisbiga One Nation ay daba gashay senatarad Fatima Payman oo ay ku sheegtay inay dhici karto inaysan xaqba u lahayn inay baarlamaanka sii fadhido, maadaama ayay tiri ay dhici karto inay weli haysato dhalasho dal kale oo Afghanistane. Dastuurka Australia ma ogola in qof dhalasho dal kale haysta uu xildhibaan noqdo. Cay, eedo iyo waraaqo la isku tuuray ayaa ka dhacay aqalka gudihiisa markii kala qaybsanaanta halkaasi ka jirtaa cirka isku shareertay. Haddii taasi aysan cunsuriyad ahayn, maxaa cunsuriyad noqonaya, ayaa laysweydiiyey. Sanadka ayaa waxaa ka qarxay muran culus oo midab la xiriira markii hogaamiyaha One Nation Pauline Hanson ay ku eedeysay Fatima Payman inaysan xaqba u lahayn inay sanadka sii fadhido. Tan ayaa imanaysa bil uun kadib markii senatarad Hanson lagu helay inay jebisay xeerka takoorka. Laakiin isku dhaca subaxaasi ayaa la xiriiray qodobka 44 ee dastuurka oo ka mamnuucaya baarlamaanka inuu soo galo qof haysta dhalasho dal kale. Senatarad Payman waxay ku dhalatay dalka Afghanistan. Waxay hore u bilowday qorshe ay uga tanaasulayso dhalashadeeda Afghanistan, laakiin qorshihii ay waday ayaa istaagay markii Taliban uu la wareegay Afghanistan 3 sano ka hor. Senatarad Hanson ayaa ku doodaysa in Ms. Payman aysan keenin dukumeenti ku filan oo taageeraya inay ka tanaasushay dhalashada Afghanistan, oo ay ku jiraan xataa qoraallo ay isdhaafsadeen iyada iyo safaaradda Afghanistan oo xaqiijinaya inay qaaday tallaabooyin ay uga tanaasulayso dhalashadeeda Afghanistan. Senatareddan One Nation ayaa isku dayday inay aqalka sanadka soo hordhigto dokumentiyo la xiriira olole ay ku doonayso in senatarad Payman la soo baaro.
Why is someone being treated totally different than every other senator in this place? And these documents should be
tailored. Haytay sababta qof loola dhaqmayo si aad uga duwan senatarada kale oo dhan ee aqalkan. Waa in dokumentiyadan aqalka la horkeeno si qof walba uu u arko waxa ku qoran oo aan isleeyahay waa lagama maarmaan. Shacabka Australiana waa inay ogaadaan waxa halkan ka socda, ayay tiri. Dhowr xildhibaano oo ka tirsan baarlamaanka ayaa sannadihii lasoo dhaafay lagu qasbay inay iska casilaan baarlamaanka kadib markii ay soo baxday inay haysteen dhalasho dal kale. Qaarkood dib ayay baarlamaanka ugu soo noqdeen markii ay ka tanaasuleen dhalashadii dalkii kale. Senatarad Payman ayaa markii u horreysay waxa ay ku soo gashay aqalka sare ee baarlamaanka iyadoo xubin ka ah xisbiga Labourka. Labourkuna iyagoo ka warqaba xaaladeeda ayay talooyin sharciyeed raadsadeen inay baarlamaanka geli karto iyo in kale, sidaasna waxa ay ku taageereen markay ku qanceen taladii sharci ee la siiyey. Iyagoo fadhiya kuraas aan aad u kala fogeyn ayay labada senator isdhaafsadeen hadallo kulkulul markii senatarad Payman ay isku dayday inay tala sharciyeedkii loogu ogolaaday inay doorashada ka qayb gasho u dhiibto Pauline Hanson, balse aysan ku guuleysan arrintaasi. Kadibna senatarad Payman ayaa soo tirisay liis dheer oo hadallo midab ku salaysan ama cunsuriyad oo ay hore u sheegtay Ms. Hanson.
Senator Hanson's quote, I challenge anyone to tell me one thing that I've said that is racist. And here I begin. There's a few
Senator Hanson, waxay tiri, arya ii sheegi kara hadal aan iri oo cunsuriyad ah. Qaarkood aanu soo qaadano, waa badan yihiin haddaan bilaabana maanta oo dhan halkan ayaan joogaynaa. Waxaa ka mid ah hadallada cunsuriyadda ee ay tiri, waxaan aaminsanahay inaan khatar ugu jirno inay sidii daadkii noo qaadaan dadka Eeshiyaanka ahi. Waxay sidaasi tiri markii ay jeedisay khudbadeedii ugu horreysay ee ay ka jeedisay baarlamaanka markii lasoo doortay 1998. Waxay kaloo tiri, wax aburijinnimo la yiraahdo ma jirayso haddii siyaasadda xisbigayga la hirgelin lahaa. Mar kale waxay tiri, waxaan Koonfur Afrika ka soo qaadnaa dad qaar badan oo ka mid ah oo Australia soo galayna waxay qabaan cudur, waxay qabaan AIDS. Haddii hadalladaas aysan cunsuriyad ahayn, maxaa cunsuriyada, ayay weydiisay Ms. Payman. Markii ay senatarad Hanson ku adkaysatay in loo ogolaado inay soo bandhigto dokumentiga ay ku dalbanaysay in senatarad Payman la soo baaro, ayaa markii dambe waxaa ogolaaday xisbiga Labourka oo taageeray in mooshinkaasi la soo bandhigo. senatared Katie Gallagher oo dowladda u qaabilsan arrimaha senatka ayaa ku dooday inay tahay arrin maamul oo ay markaasi tahay in si degdeg ah ama markiiba dokumentigaasi la soo bandhigi karo.
Our view that it was appropriate that a member had sought to table documents, those documents could be tabled and we could move on.
Aragtidaydu waxay tahay inay haboon tahay in xubnaha aqalka loo ogolaado inay dokumenti soo bandhigaan si aanu hore ugu socono. Taas macnaheedu marna ma aha inaanu taageersanahay arrimaha ay senatared Hansen kala hadashay madaxa senatka. Laakiin xaq ayay u leedahay inay dokumentiyadaasu soo bandhigto, ayay tiri Kat Gala. Dhanka kalena, xisbiga Greenka ayaa ka soo horjeestay mooshinka Hansen, taasoo ka caraysiisay Senatared Hansen.
So they are obstructing justice that this should be referred to a committee to be investigated.
Maxay uga soo horjeedaan cadaaladda oo ah in arrintan loo gudbiyo guddi sanadka si loo baaro inay xaq u leedahay inay sanadka sii joogto iyo kale? Maxay tahay sababtu? Maxay Greenku sidaas u sameynayaan? Ayay isweydiisay Ms. Hansen. Ku-xigeenada xisbiga Greenka ayaa lafteedu dagaal adag la gashay dhowaan Senatared Hansen oo ay maxkamad federaalka ku geysay hadallo ay barta bulshada ku qortay Ms. Hansen, taasoo ay Senatared Payman ku weerartay mar kale Ms. Hansen.
Somebody bring the dictionary because Senator Hansen does not know the
qof ay keenay qaamus ayay tiri sababtoo ah Senator Hansen ma taqaan macnaha cunsuriyadda. Xaqiiqda ah inaad dhowr asbuuc uun ka hor ku tiri Senator Faruqi tag oo Pakistan ku noqo, ma tihid oo kaliya qof cuqudadaysan oo xun oo xaasida ee waxaad ceeb ku tahay jinsiyadda aadanaha oo dhan, ayay tiri Senator Payman. Lydia Thorpe oo iyaduna ah senatared madax bannaan kana soo jeeda bulshada dalkan loogu yimid ee indigeneska ayaa iyaduna buuqa soo dhexgashay iyadoo waraaq ku tuurtay dhanka senatared Hansen, sidoo kalena farta dhexe u taagtay kadibna isaga baxday aqalka senatka. Mar dambe ayay senatared Lydia Thorpe sidan tiri:
What do they want? A civil war in this country? Black and brown people against white people.
Waxay rabaan in dagaal sokeeyo uu dalkan ka dhaco. Dadka madaw iyo dadka midabka kafeega leh brownka la yiraahdo oo ka soo horjeeda dadka cadaanka. Labourku muxuu rabaa? Sababtoo ah sidaas ayaan dareemaynaa. Waanu ka dagaalamaynaa arintan. Farta ayaanu ku fiiqaynaa markasta oo aanu cunsuriyad ku aragno warbaahinta baarlamaanka, mana joojinayno ilaa aanu ka taqallusno cunsuriyadda, ayay tiri. Tani ma aha dalka aanu rabno inaan ku noolaano, ayay ku dartay. Arrintan cajiibka ee sanadka ka dhacday ayaa imanaysa maalin uu kadib markii guddiga xuquuqul bini'aadanka Australia uu sii daayay warbixin uu ku baaqayo in la abuuro nidaam cusub oo lagula dagaalamo cunsuriyadda. Wuxuu sidoo kale imanayaa laba maalmood uun kadib markii senatared Faruqi iyo senatared Thobi ay keeneen mooshin ay ku doonayaan in la baaro cunsuriyadda baarlamaanka gudihiisa ka jirta. Inkastoo falcelin adag ay wajahday, senatared Hansen ayaa iyadu diiday inay ka noqoto halka arrimahaasi ay ka taagnayd. Meeshaydii ayaan ka taagnaan doonaa, ayay tiri arrinta. Ma aaminsani inay sax tahay in qofna la hor istaago. Mar kale waan samayn lahaa wixii aan sameeyay, ayay tiri.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.